yande joyino wittori mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Soumana Amadou janganta habaruji ɗi nani koye majji. Soumana Sanda no heddodi e daraja deppitako muɗum caggal kiite makko taƴama ñalaɗe ñande. Gomnati leydi Niger hoƴi laawol laamu gam batte moƴƴinde durgol nder leydi ndi enɗa. Nonni sukaɓe ummatore ko watto hemre jiyaɓe to nde arliti won ko waddana ballaga. Ara hande yewtere min pindinol non tawa filla egginol golloɓe kanŋe ton ende nder wuro arlit. Kori dia ñalli e moɗon habaruji meɗen puɗɗiran ɗum goho fo guinan suudu sariya ɗo en gallu ñemey hoƴƴi laawol do filla ko darto nangugol Soumana Sanda mo parti mbiyeteɗo Lumana Africa e himɓe woɓɓe du kono jaaɓe ley parti on endan. Kanko Soumana Sanda du eɗen jiɗi paamen joni fa han yalno wawi wiyede omo heddodi e daraja deppitako makko ngu endan. Ɗum wonno ko Nafisa Adamu o lamdi téléphone mbiyeteɗo maître Bassirou joguiɗo andal sannaɗo filla sariyaji illunto e nappari nani ko o wi.
Filla Soumana Sanda fadde makko laatade député non o nanga, nden ne filla ittol togore makko deppitako wala. Amma saɗorma on kan woni ko Soumana Sanda ɗum nde kiite hoƴƴi laabi mum fuu nimɓe no ñiño ɗum. Saydu ni nde juuju wii haɗimo e joññal amma e milɗe hana wakkati on non joni. Nde juuju haɗimo e joññal hana ɗum watta ko mursa deppitako makko. Illu heɓi yo feede non o hota suudu assemblée o fuɗɗita golle
makko. O woni maître Bassirou noddaɗo e téléphone illoto e nan paari. Ministre kawjiɗi nder reedi leydi men Niger ndenako ɓiɓɓe leydi e kabaruji diina mbiyeteɗo Mohamed Bazoum illa atal alarbar nde enɗen wonno atalata okay wonno ko yaari jahangal to ende arlit. Nder majjum ni o waɗi jooɗa kaali hakkude makko e himɓe wuro ngo enɗen gam batte ɓe batta kulantareje kewɗe. Kanko Mohamed Bazoum ko ɓe kalni no woni dow filla ko darti ndenagu dow nokkuji to kangeji ɗi enɗan mbasete e to tewtete ton enɗan. Nani ko a haali wakkati hawri nde enɗan.
Kanŋe yiyama le leydi meɗen, nimɓe hewɓe ƴuwoy nder gendi gon gari no mbasa kanŋe ɗen. Fadde ɓiɓɓe leydi Niger no gollana ɓe ja jawdi ndi enen jeydi. Kamni ɓeydari jawdi ndi fuu hotaniɓe. Min pamani ɗum ɗo yaadi seɗɗa on jiyam laabi ɗi min koƴƴi iri ɗum hanta. Min tolanta ko neɗɗo fuu ƴuwa gendi gon wara ɓotta jawdi am. Tawidu min anda fuu to jomum cuuɗi. No wawi laatade nder maɓɓe wardoɓe e alama ɓiɗɗam bonɗaku koɗe jawdi am coodirandi kaɓorɗe gara kaɗamin hakkillo fukkingo. Waɗi banɗe ni joni komin koƴƴi laawol nimɓe ɓen fuu dillata.
O wonno Mohamed Bazoum ministre leydi men Niger, ministre d'état kawje nder reedu leydi kañu e ndenago ɓiɓɓe leydi to enɗan jahangal makko arlit. Nder département mo arlit fawar joni sukaɓe ummatore ko watto hemre kay woni ko fawar joni du konna ni hono walla har filla ko darto ittaɓe gollal non to wiyete imouraren ton ɓe gonnoɓe golla amma ɓe ittama gollal ton ɓe keɓanama du konna ballaga dow filla ko darto jande ekkitagol golle lobbe kañu e fawar jondu ɓe gaddanama kulle laati du tewtirɗe kanŋe ley nokkuji to kanŋeji mbasete to endam. Ɗum du konna fedde leydi men Niger wonde no jooɗi gam batte tabintinde hono jonde jaam e leydi kañum woni ko waddi ballag ka endam. Waɗini ko fawar joni Gungu Mouhamad ɗan tani bandi min noddi e téléphone mbiyeteɗo fawar joni hono masallabi nuhu hoorejo no endan mo fanɗen hawrinde sukaɓɓe endan umma torto e nda arlit. Nani ko a haali dow filla majju?
Mballa waddanama sukaɓe ummatore ɓe dannete e gugaram ittaɓe golle imuraren. Sigila momin keɓi mballa e yimɓe woɓɓe fa heɓa ekkite golle gon baka gollal utol jamdi wala. Sukaɓe ummatore nde ni balɗe joyi waɗa eɓe ekkite ɓe golliri du e gollitirɗi jiitoji kanŋen warde e sigila mo filla hakkillo fukko nder wuro. Ɓe koƴama ɓe jarama tibarka ten fa ɓe gaɗa gollal kanŋen. Nimɓe ɓendo commune gugaram no wodi nimɓe lasoji ɗiɗo, commune dannet nimɓe lasoji ɗiɗo e laso gomdo ƴuwoyi nder commune ingal, ndenne nimɓe hemre woni ko walla nder majju.
O wonno hooreji hawrinde sukaɓe ummatorto e ndan arlit. hande woni sappo enayi lewru jiye ɗum ndu konnan kam woni julɗe leydi France ɗum ndu gam batte hono keptol koye mabɓe hara filla ko darto kon duniyaru waɗu ngu endam himɓe leyɗe men afrique ɗo endan so geji kewɗi jeeyi balli tawi leydi france wakkati wolde nde wonno no waɗa ɗum waɗi ko gouvernement leydi france hoƴi laawol gam batte fawara jondu konda ni ɓeydan deɓa har filla ko darta ko wiyete hono entretu mabɓe on endan kamɓe hono sogeji mballoyɗi enna heddiɓe e gurdan joni hono mbiyeteɗo Abouba Karantié neɗɗo laatiɗo yehino e kono nguno tawade konda e himɓe wonɓe no heɓe mballaga har filla ko darta leydi france kanko yewtide asumane sira nani ko a haalen dow filla majju
jarkonu yaɓere anda guru ɓalewu na guru boɗewu awumaya awubura nde neɗɗo tittinkinake waɗi hunde neɗɗo no hani andane ɗum koni waɗi ɓe gaɗi filla hakke ɓiɓɓe adama ndenne no hani to ɓe gattu heedoram heedoram hakkunde amin minen ɓaleɓe e kamɓe waɗeɓe dimma moɓe kokete fuu kam minen du min kani hokkede ɓe taki dow fi o ɓe mbi'i komiɗen godi gonga joni minen he maɓɓe min fuu min pension goto illa hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e go'o naabi en ha duuɓi ujunaji ɗiɗi e joyi mi yeggiti
o wonno goto e sogeji kiɗɗi ndennene kayni yanoɓe tandam wolde france mo bandimin yewtiɗi e muɗum asumana sina noonni gouvernement leydi men niger hooƴi hono laawol saria e wakkati moɓe gonɓe gaɗa hono sawara ministéreuɓe laaso e jeenayi noga e jeena lewru juin ndu enna ko ƴaɓɓi ɗum ngolɗo ndaru dartinano wata ko tawe hono fawara joni moƴƴintine yaade e filla ko darto wurtungol gurti kañum e nokkuji duranɗe gam batte durgol ya yeeso ɗum e ngolɗo lawol wawi nafude ɗum wonno ko fawara joni jewtu ɗum e mbiyeteɗo maru amadou entreteɗo bello ton enda arene woni ko golloto nani ko jaabi
saria on tawi durduɗe no ñaami ɗum woni durduɗo ñaami ummiɗo fu wiya de yii batamare wiya leydi baabiɗo jiiɗo gurtol fu wiya kanka nayi bitortako dabbaji bitortako nder guesa mum gaɗol saria goɗɗum no ɗum feerejum no amma saria on o yottine faa to duroɓe remoɓe ton faa ley ton himɓe fu paama e ɗum ɗon gollire saria on no ɗon gollire ɗum woni ko tiiɗi ɗum ko ɓuri hewde nder leydi men ɗo niger saria ji moƴƴuɗi goduɗen sanne neɗɗo fu yii saria ko darta ɗon fu wiya ha jonka en daɗi amma ko hoddi woni saria on gollide gollide du himɓe fu gollida ɗum himɓe fu jaɓake ɗum golɗo no gurtol jaɓake de wiyama métre ji kasani ittirte himɓe jaɓa ɗum itte neɗɗo fu mo ɗum war nder guesa mum ɗum itte no ɗum handiri nde ɗum ittama du ɗum reene neɗɗo fu wi reman gurtol wiya wallahi moyni gurtol moyni neɗɗo fu wi reman durdude wiya wallahi ɗo en durdude no on acce ɗum enen dabbaji men heɓa dura nokkurne
o wonno ndene oumarou amadou entreteɗo bello gollowto ene aren ɗo filla ko darta hono hawride jinggonoɓe duroɓe leydi men niger noonni waɗoɓe théâtre wiyeteɓe arene ɓeydu konda hannene ɓe noddi hokkoɓe habaruji to wiyete CCFN ɗum wonno hono suudu mawndu france ɗo ene jarrouge ɗum ndu gam batte fa ɓe keɓɓe kolla hono kullantareji ɓe inditiri jonde ɓiɓɓe leydi jonde ɓiɓɓe leydi koɓe indi ɗum ndu kondan noyi ɗum wontiri nani ko fawara joni ni mbiyeteɗo oumarou aboubacar entreteɗo beetoji goto e hooreɓe waɗoɓe ndende neka théâtre ɗi enɗa o famini bandimin diallo mariama kenda
pendant un moment on se posait la question mais
min gaɗino wakkati komiɗen ƴama ko amin ɗumen waɗi himɓe gala no ƴama dow théâtre ji amin ɗumen waɗi ko janguɓe tan garta no ƴeewaɗi miɗen goo théâtre ji bindaɗi amma himɓe leydi niger yiɗa timtagol ɗereji sanne centre franco woni to min goni miɗen gaɗa théâtre ji ɗi nokkure du noon to françire tan haalete nden min taki min mbi'i kono hani wiye min itti nokkure gam to neɗɗo baa to wawa françire no wawi wari hettino sei min itti nokkure wiyetene assise citoyen heɓa neɗɗo fuu wawa haalude nder ɗemgal hoore ko waɗete nder nokkure nde woni jimi théâtre e mergi nokkure nde nandana hano assemblée national amma ɗum seedodiri he assemblée hana himɓe cuɓa gaɗa députéɓe himɓe waroɓe kettino kam he ko e mumen kalantamin koɓe giɗi waɗe ɗum ɗu woni komin miili min giɗi no wawi ɓannude min he himɓe leydi
entendre les opinions des spectateurs donc des nigériens
o wonno nene beetoji oumarou aboubacar ko ha du konnan paamado filla majju ni woni hono ɓe gaɗi du konnan ni hono kollol kollol ngol dutto enan do sow ɓe gaɗi nde worre tilabiru waɗama nde worre ɓe gaɗi du konnan laabi nokkuji nayyi eɓe kolla e nder galle ñame théâtre on endan e kulle ɗe koɓe kaali dow muɗum minen andina on du fa hande en so allah jaɓini min gartan dow majju e ɗengal françire wakkati mo yewtere amin mawde nde studio kalangu har filla ko darta lattol baalo feccere jonka ɗiɗe ɓerɗe waɗama keñan ɗo enen galle ñame gam batte allah e tewtugol ko wiyete coppe mo leydi men niger dum wadde ko fawar joni akko kana kanyu hawre e AS Sony Dep akko kana hebi nay AS Sony Dep hebi tati ciagal majondo AS Douane kandu konna wattaena Nasara FC jeddi Nasara watta fe gotel joni ko wawi ede ni woni akko kana kanyu wondo ko yato hawra e AS Douane tewtugol hono faane ko mo leedi meden Niger nani jong o kayi se wi'a poten sedda kala fadde me warre yewtere meden pindino studio kalangu
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomade
lambaji hembere go e tabere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tabere go fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
Dosso do radio Fara
Lambaji chapande jenay didi fm
Filinge do radio Muria Talka
Lambaji chapande jenay e joy tobere go fm
Tilaberi do radio Tebonse
Lambaji chapande jenay e jeddi tobere joy fm
Maradi do radio Garkua
Lambaji hembere jeddi fm
Tawa do radio Tambara
Lambaji hembere jeddi fm
Zender do radio Shukura
Lambaji hembere joy fm
Studio Kalangu
nawantir yarna mirmi oni ana fille ko darta yewtere min pindino hande studio kala ngono tawdo fille tewtol kange kanyu e ceddol kange ko won ko wadete e ndena wakkatiji no wadde ko nanni sadoromaaji sanne e torray sanne do fille ko darta battibe do alle solarnde en e kulle godde no wadde no himbe nyawuji sanne do cefaaji din no wadde ko faawar joni to en arlit himbe wurongo en immi dari bi wajibi sey tewtobe warbe no wara no una kange ma do kon tewto kange be hadde mabbe don dirrine gam batti na wallaaji gonno kewa e himbe no wadde ko faawar joni be ngade hawrinde mabbe mawde hawrinde ko be ngande do konna be tewti hunde be kebi dum sabu himbe egginama maidawa abubakar odo gotno en dan e himbe latibe horebe jingono be suudu babto en arlit nani ko haali e do de do on e do dum do e do kaado haala.
Ce qu'il faut comprendre par rapport à ce site
ko himbe kani famude woni nokkure mo jinol kange de tawa kanader bale e be luwi bale de du bale gom gonno pilide denne sollare fuude be ummini wala nano nata der cuudi wondiraabe mabbe sollare de hem olko masinaaji mabbe du no chulnana wondiraabe mabbe ko buru mettude woni to jewuda fu calbe e gado wuro tawete takkol bale de kade hakkilo fukkingo wala der nokkuje de gam be balam be danaaki be jarabode bonde ibe bala ibe dari dambule bale wondiraabe mabbe dum waddi ko wondiraabe mabbe kawri wuro mawdo bangere de be kaldi den be jehi meri be kalano meri wakkati be giwno ko meri wi aybe tonka sey be gari be kalanimi wakkati min jehuno ton min tawi ko jasi ko be kalannumi misali diyam bonda dam kangel lotirte ibe gollirado min tawi dibe du kulle pusirte de kaaje mawde ebe goni ibe nawtoro ton der ladde ankani kujje de be tokkire laabi laamu leedi fu gam nawtorade dum wadduno ko minister hadibe gollude der no kuude
au niveau de du site Guinan Dakar. Ça c'était la première des choses.
Awon nan ne maydawa Abubakar latido goto e horebe faar jondi jingonobe suudu baba to ende arlit do mun won ko habaruji me fulful tili hande no tawadu ko na Umar Hamma kanyo Ali nyalli wad ballaga mo har filla yottinde halaji men ndi edengal fulful de min Sumana Amadou yottinde habaruji di enda mi accida on du e bande mbito Asumana Sinagam batte wad habaruji e hausan kore. Assalamu alaikum mbalen to jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum